icyo gihe urimo ndakubwira
hajemo umubare 180 kandi ukabwira hashize imyaka 180 niko umutwaro byaje sindahantu byaturutse kandi sindi kandi byaje ndyamye ngaramye gutya kuko naryamaga ku isi nahita akantu ku kintu gashasi k'agashashi icyo gihe kuvugira ku isi masoshati ryawe nindi ni kugera ku isi umuntu wabarisha ntabwo yaje cyane nagiye kwa mama arakinga atwara imfunguzo nari gusigayemo narimo amafaranga mu nzu yaka nzamwishyura mbere yuko nzazaho ko yaho nakoraga izamwishyuraga amafaranga ya kabishi ubu bazoje ibintu bitanu no kumufasha kugira ngo isuku neza arangiye ariko nkaba nzi ko imodoka ifite imodoka nakomeje kumufata amafaranga yo gusiga kuko sinzi ko ifite amafaranga kandi ikamwishyura ndavuga ngo niba twishyura satani arabasaba kugira ngo inzu yawe yongere gufata imana ibe iri kurushaho kubyihangana ibintu ndi kukubwira rero sibyo ndi kubwira ariko byambaye ibihumbi 500 ku kwezi bamara 600 bishyura amaserivisi ngo dapfa ngo yuke yuke miliyari esheshatu ngo bazane imodoka zose bafungisha umuntu yari yahaye imodoka yanjye yakoraga muri serena ngo ajye mu bisi 500 ku kwezi arangije arangije amafaranga afite ameze aho nakoraga itarashe gukingira baragenda kubicuruza bakajya ku bintu 500 ku kwezi wa muntu nageraga mu nzu ya 25 mbura uko mwishyura kubera ko nzi ko nakubwira ko kuyateramo ntibigomba kuyafata noneho bigeze hasigaye nk'ukwezi urumva kuva ukwa 9 ukwa 10 ukwa 11 ukwa 12 ukwa 13 ukwa 14 ariko uko byagenda kose ntazagomba kumwishyura ubwo hari hamaze kujya nyine amezi 5 mu kwezi kumwe imodoka mbere itanu itanu nagiye mu rugo nsanga umugabo yatumye irimo gaze irimo amasafuriya irimo imyenda yose yose ibyo ndabona n'amatara ibintu byose sibyo muri ya minsi 20 nari natangiye ya minsi yo gusenga 40 ariko hari n'igihe cyo kwakira abakobwa sibyo nayitanze maze iminsi isinyishijwe iyo narayitanze nari maze iminsi ishobora kumara mu kwaka satani n'ibyo byose n'ibyo byose byo kwa nyakwari byaje byinshi cyane ibyo nakwishyize n'ibyo gusanga ariko se niba angana kwa cumi abantu benshi nabonaga mu maso yanjye sinabonagamo nk'abantu bafasha ibyo gutuma cyane gusa nubaga ko umuntu wese yigiye nk'uko ashaka kandi agakora bimushimishije kuko yesu yadupfiye ku musaraba ngo ese agiye ku musaraba adupfira ngo mpamvu umuntu atabyaca ntabwo inzoga ntibamusambana ngo yari afite abantu benshi babayeho yewe abantu bafite kandi rero nimbagaho nabwiriza navuza gusenga namara gusambana gusenga namara kwiba si ukuba mu rugo rwawe ukabona hariho na purani ushobora gukora kandi ugatwara ukuza n'ukabona ushobora gutegura evenoma ukishakiramo amafaranga yawe batazi kandi uri kuyakura muri banki ibyo bintu byose byabaga mutwara no kuba mutwara n'abantu bafite kose bakarindwi kandi ni uko yesi imbaraga zihagije ariko mu mpande gusobanukirwa n'ubutumwa bwo gutsindishirwa n'ubwo bwizeye utekereza impamvu nicara ariko nkandika ibitabo byose ntacyandukura kugira ngo ngihereze abantu n'abasomyi kandi kwandika mbabwira na rimwe bararije byose nk'ibipimo kandi aho mama wanjye amaze gusobanukirwa ko ari umutsindishije nawe yiyemeje kuvanga mu bihe by'ubukene kuko rero waba umuvandiste ariko udasobanukiwe neza ko iyo uvuga ngo nta muntu umwe uzasubira imvura y'itumba agifite akagozi n'akarere kamukonegise kuri satani uko karagasa kose kandi ukonegise kuri satani ntabwo waba uri inyuma impamvu rero ako kagozi kaboneka ni akahe uwo cyumba yuko amaso yazahagije ukabukira ubusambanyi ukabukira ubwiyemezi ukabukira umuntu wapanga imipango yo kwica bibiri kwica si ukuvuga ngo ni ukurasa umuntu cyangwa kumutera ariko uvuge no gukuramo inda kesabuka ko ntabwo bigeze biba mu nda ariko ushaka kubwira umuntu akugisha inama kandi ubwo ushaka kuzayikora ubwo nawe ukaba wabije nk'umugira inama mbi ibyo bintu byose biba bigikoze ikintu kiguhuza na satani nubwo wize isabato no gusenga no gusoma bibiliya no kubwiriza ngo gifitanye connection gusa ntabwo ashinga ni nka wa muntu uvuga cyumweru ujya hariya akavuga ngo niyo wanyice sinakoze isabato itegeko rya kane avuga ngo niyo wanyice itegeko rya kane sinakora iki cyo mateka cumi n'umunani bivuze ngo iyo wishe n'uwishe yose bivuze ngo niyo wanyice sinakomeza imana ivuga ngende uwa satani kandi babikora batabizi si ubizi babikora batabizi urabona ko umuhadeteri akurusha ibyo asenga yesu kirisito uzi ko gukubwira umuhadeteri ngo ibyo murimo byo twese imana yavuze ngo uwize amasomo atuma amategeko gusenga kwe ni ukizira sibyo bivuze ngo amasengesho yawe yose n'ibindi by'amatwi ntacyo bivuze bareba bose baje ku muntu utegura imana babatumira isaha bakareba ubusa ibyo basenga byose n'izindi babyumvise imana ni heza niba wize amatwi atuma amategeko gusenga kwe ni ukizira ntabwo imana burya perezida zari zirimo we he kugira usigiriza ngo yagirane icyo ni ikibazo gikomeye ariko abagize barwana n'ibintu tubwira barwana na gahunda sibyo abagize ngo mpaka afite ko umwana ari kumwishwa ariko satani abagize bakakuvuga ngo bose barakimwe nuko bagakomeza bakabica bagasenga bakabica bagasenga ariko yesu arashaka ko mu bazahabwa imvura y'itumba baba barahagakiye sisiteme impamvu yatanze uturabo tumishije kugira ngo abumvishe yuko umuntu agomba guhagarika konegisiyo na satani uko yabisa kose kugira ngo umwuka wera muturimo atanyeganyezwa umwuka wera atanyeganyezwa kuko iyo usambanye umwuka yahagaze ntabwo ushobora kuba ukora ashobora kuba umutima w'umuntu usambanye ashobora kuba umutima w'umuntu kwica ashobora kuba umutima w'umuntu kwica ahubwo umwuka wera ikintu areba ni iki areba ngo n'umuntu nyuma yo gukora ni abiti cyangwa ari impanuka iyo abonye ari impanuka soke yabyihanganira kandi imana ishaka kuva ku kintu runaka iguteza ikigeragezo gisharira kuko buri muntu aturuka ku kintu cy'ikigeragezo gisharira iyo umuntu yanze kureka kwiba imana imuteza abantu imana yakoresha ikigeragezo kikakugeza ikigeragezo ni iki ko imana ikurinda abadayimoni ba satani ko abadayimoni ba satani ko bateye imana ikurekure gatoya uri kwiba ugucukure ntibinza guca umutwe ukaba wari ni ko satani ateye imana itakwiba nimbaga mu mutima n'ibyo umuntu ari kwiga wowe ufite imyaka mirongo irindwi na mirongo irindwi ashaka kutabuca umutwe agakubita umupanga hano ukadudubiza amaso neza akirukanka akavamo akazajyana akakujyana kwa muganga wajyanye umuntu akabwiriza ubutumwa bwo kureka kwiba uri kumva uryamye ku gitanda uri kwiga uryamye ku gitanda uryamye barakoresha umupanga icyo gihe cyane kujya kuri serivisi z'ubutaka rwose hari umugabo w'amahanga wagiye gusambanya umugore w'umusirikare cyangwa umushoferi umugabo aje asanga umugore we asambanya n'uwo mugabo w'umusirikare aravuga ati ngewe umugabo umurashe byamuraho mwishe byamuraho ngo amuteze azamu ngo ikibazo akenshi muri sajara kandi yarapfuye yagize ibintu by'amajitisi yagize ati ariko uramubaza cyarimo yarafite parakoreje ibyo umusirikare uteje umusirikare uri mu ishuri hanze ariko asanga umushoferi yari yuje umugore umugore umusirikare afite umugore wari sinamwije ubundi umugore murakomeje kuko n'ubundi umwije wagahinduka ubusambanyi kuko ntiwabaho udafite umugore kandi imana yabiteye ibi ni itegeko ry'imana sibyo bivuze ikirere niba uri umusirikare atuma umugore we n'ibyakoze kuko n'ubundi aracyambuye akakamaro n'umugore aracyafasha byanze n'amuzi aho uriya mugabo akora uko yisunga ariko iyo ni imigambi ya satani yo kwihariye imana ni ikindi cyane wihariye sibyo ariko amuteje abantu abantu ko bamukubita yababwira ngo mumukubite mu buke baragiye baramukubita mu buntu mugongo ahita agira atakoresheje yagize parafureje urumva sitade yamugaye amaguru ashobora kujya gute kumuvinga sibyo kunyara neza kwitwa umukiza kwana muri kuri vertebral urumva urumva kandi kuri vertebral ni controller activities za civil sexual zo sumuye akora kuri wa muri yavuze ati ikosa yakoze byo kusambanyiza umugore azonga ntazonga no kandi ari umusore nta mugore yari afite nta n'umugore azashaka kandi azafata gutyo ariko uwo mugabo nawe wakoze igihugu gisirikare nawe yihanye agatsindishije imana ya gakondo kuko ni umugambi wa satani wo kwibona bivuze ngo uremere bw'icyaha cyose kandi uremere bw'icyaha cyose si umuntu ukikira muri satani na gute wakimye rero iyo mwuka wera wibutse umutima w'umuntu wamwemereje kumwakira aramuhindura totali none yaba gisigaje akantu yanze kureka imana ikarekura ikarekura imbaraga ikareka kukorera ngo ngoreka ngo nakureka ikigerageza ikabwira ko ngo sinareka ikigerageza ashobora kwihangana ngo kikugereho sibyo ni uko imana ikakureka ukajya muri tantasiyo gushaka gukora icyaha kimwe wamenyereye kuko ni tantasiyo si abadayimoni we akikubwira ngo ariko wakoze urangiye bakana kandi ukoze ariko usanzwe ubikora iyo kintu kibanza kukirekura rero imana ikabona ko cyo kizakurimbuza kireka satani akagukora ibyo ashaka kugikira umuntu akagenda yajya kwibata bakubita umupanga mu mutwe ntapfe wenda akabingana ubundi agahamagara byose akongera kwa muganga akarwaza n'igihe runaka atajya kugarura ubwenge ku muntu na mu ijambo ry'imana sibyo kwiba ni icyaha umuntu wese iba abakoze icyaha kandi iyo ushiteye kuri mwishi yose n'umuntu uzatuzarimbuka kandi umuntu yakihana ati umuntu ku buriri amatara kamufasha umuntu agasamba imana ikamukubita igikanseri imana ikamurika kanseri ikamugera kuko satani ntacyo atagukora kongirome ya yindi shufureri yo hagati y'amaguru ari umugore cyangwa umugabo akayibana yenda y'ikanzu kuko imana ikunda imana iri mu bugingo ntabwo ireba ibi bibiri byacu bya bibiri ushobora kuba ufite icyo kintu kimeze ariko imana ukihana ukayibona umutima wawe kuko abona ko n'undi muntu ufite amafaranga niba bishobora kuko ahubwo ni ibintu bimukira abantu kuko ibyo byabaye kuri pahuro pahuro yajyaga gutema abantu bagore amarembo kuko bavuze ko kirisite yasohotse urumva ariko muri sisiteme y'abantu bari bagiye kwica abantu bose avuga ko yasishwe n'abantu bari n'abahinde none yarazutse arahinde sibyo ariko kugira ngo imana yereke pahuro kuko yaramurebaga imbaraga yakoreshaga kandi agakwiye gukorera imana ariko akayikora mu buryo bubiri igihe tuzakorera bariya abantu bose basiga ku cyumweru basaba gukunda imana imana igiye kubakorera ibitangaza bariya abantu kandi uzi ko bariya abantu barimo n'abazapfa bazira kuvuga ko isabato nyine barimo n'abazafungwa bakicwa urubozo kuko bazahamiriza bagenzi babo ibyo mwakigiye mwaturenze urugero rwari ni urwo rwa pahuro wagiye gutema abantu amabere agiye kunekaho itorero azajya kwica yagiye kuneka sibyo ndetse ari kuvayo ugahiye gukora akarenga imana kandi mu mutima avuga ngo kuki abantu basuzugura imana ba sogokuru bacu kugeza bagarura bakwishyura umugabo w'umunyamahanga mu mwiza avuga ko yapfuye bakarwanya itorero ryacu bumva ko yafite umupati atazi ituruka imana imana yamuhetse umucyo wayo yihishe umuti w'umuntu kugira ngo yirinde amazi aho yari mu mapfa yari ishaka kudufasha kutagenda mu itabaho kinyenya amazi gutya ariko we yaravuze mana urinde ngo mukore aririmba kuko ntiyari kwivana ese wakora imana igutangira gutya ubuse wagiye kuvuma abantu indogobe ko yabonye marayika afashe inkota bishya niba ariyo indogobe ari igisimba barama gukubita inkoni ati ndakwica indogobe kwihangiza ivuze kandi indogobe iri buvuga ngo ariko igihe naguhekeye nigeze nanga kugutwara n'umunsi n'umwe urampora iki atahubwo ndakwica akibwa ngo ndakwica marayika w'imana imana ibwira ubushobozi marayika wayo kugira ngo yiyereke baramuti wagize amahirwe indogobe ntiyagutambutse niwo uba wapfuye ahubwo ndeba aho uhagaze hano ariko utamwinshi baramusubirayo ati mbabarira gukira kwa kwagira yarangiye rwose ibyo yanditse asubira neza nk'ubwoko bw'imana kuko ubwo yavuye inanga yavuga ngo kagurishe kaguma kagurisha yarangiza abo ni munani kuvuma aje gufata handi kandi bandaje kuvumira handi ha byagenze bigeze ko byarangiye marayika mugiye gutyo akagira kubwira umwami akifata abakobwa bawe n'abasore bawe bateke bari bacanira yasi yamukira y'abasore bagisigaye ubundi nibahagira babakure ku busamba abasore nibisha gusamba ni icyaha ariko niyo mara kuba ntibonga barasinze abakobwa bagenda bajye baryama hejuru babasiduze ubutere ku basamba ati icyo kigo n'abakozi imbere y'imana cyaba ari ikiza gikomeye urumva biratuma imana ihita ibarimbura kuko kuba mu mabyanari kuko yari yabonye amafaranga kaje ibyo urumva baraho nicyo abadivantisi b'umunsi wa karindwi b'abajezuwite n'abandi bose mu rwego rw'isi hejuru bari gukorera itorero barimo barakorera abantu batagufi twembi bari kutugurisha muri vatikani urumva kuko bazi yuko baciye ibyahishuwe na daniyeli n'intambara ikomeye ku ruhimbi abantu bakajya mu matsinda bakanga gusubira mu rusengero mama wanjye yavuze ati ntabwo nasubira mu rusengero ngewe rutarimo intambara ikomeye abantu batigisha intambara ikomeye ku buriri bitabo byari bari kuyatabyigisha ntabwo ari ngombwa ko nsubira biha nzajya njyayo cyangwa niyo kujyayo tukirwa mu rugo twisomera twigira nimugoroba tukajya mu matsinda tukajya gusenga imana igira umwuka wera idusobanurira iby'ukuntu climate change abantu ndetse n'ibyo byose imibare y'ubu barimo bateza itegeko ry'icyumweru n'ubungubu bamaze kubisekera kandi bari kubikora kwa byenda sibyo ubwo n'umwaka ushize sibyo icyo gihe rero abagize bo hejuru bamaze kubona ko rubanda rupfu batazemera ibyo bari kubabwira bagiye kutugambanira noneho bagiye gukora ibishoboka byose n'icyo baramuye yakoze bazana icyiza kimwe nk'ubwo busambanyi bwo muri cya kibaye handi baramu yagiriye barakinama aricyo cyumweru bazaza itegeko ry'icyumweru bari kwizimubagije mu buryo bw'ubuyobe imana ibanze ibanyuze n'ijisho mwebwe mwe mwajyaga mwiba mujya guterana ku isaha mugiye gusenga mutazi isaha ko musenga iyo ari yo ari njye wategetse ntiruhuke yewe iwa mu ijuru ni abanyesabato abari icyumweru umwe mu isi imbere y'imana kereka abazemera gusaba imbabazi niyo nari mubare gusobanura ngo wishe isatu ntakabure kwicwa urumva uwishe isatu ntakabure kwicwa kuko byanditse mu kuvuga igice mirongo itatu na rimwe urumva uwishe isatu ntakabure kwicwa niyo mpamvu abantu bose imana izabarimbura cyangwa mu byago birindwi bitewe n'uko bazica isaha ku mezi cy'umweru ubwo rero bazahabwa nyine kuko imana perezida yari umuhinduka igice cy'umweru bagiye kuzana amazi batise bose wa kabiri kimeze nk'uko baramu yashutse baraki abakobwa beza b'abamuhaho bagiye mu kibaya bagasebiriza abasore b'abadivantisi ariko ntabavuga bagasebiriza abana b'abisirayeli bakajyamo bakabasambanya sibyo ngo umusore wenda arangije nafata umusore umukobwa bamujyana mu mahema umukobwa w'umunyamahanga bamujyana mu mahema yabo amusambanyiriza muri icyo gihe bivuze ngo tekereze ku kuntu ibintu by'imana bigenda bifite ukuntu bisa ikiziro uragifashe ugishyize mu bintu byera ufashe icyumweru ugishyize mu badivantisi neza isaha urangije ati bahatira nk'uko wabahatira ubutinda nk'uko baba bareka bari bari kwa roti bashatse kuhatira ubutinda ngo ntibakikore ngo turabizi kandi ibintu biteze icyumweru ariko nimukeze kuko leta yavuze leta y'u rwanda yavuze ngo umudivantisite agomba gukora umuganda ku isabato natawukora afungwe cyangwa se bamurase ibaze nka leta y'u rwanda ntizifashe icyemezo cyo kuvuga ngo umudivantisite udashaka kweza icyumweru kuko ari itegeko rya paris agreement mu mufunde cyangwa n'ibyanga muzanamurasa urumva ni uburemere bwo kugira ngo abadivantisite bakore ishyano batakoze mu buzima bwabo byo kweza icyumweru ni nk'uko abamarayika bageze kwa roti abanyesodoma bavuga ngo basore dutingane nabo uwo muco usanga ariko ari wowe utingane kuki se bifuje ko basohora bakabakoresha ubutingane kuki se ntuza uwo mwami baraki yakoresheje amayeri yo gukoresha abakobwa nk'ibizira sibyo byabo bo badatinya ubusambanyi sibyo kugira ngo baze basigaze abasore ko bagiye gukorera ibintu hafi y'inkambi noneho kugira ngo byibuze haboneke n'abajyana ikizira mu mahema y'abisirayeli hafi y'ahantu hari ubuturo bwera n'imana hafi y'ahantu hari ihema ry'imana rero kandi ihema ry'imana abisirayeli barifata nk'ikintu gikomeye nacyo cyatumaga abantu bose baje gutera abisirayeli baranafataga ubwoko bukarekwa kuko nta muntu wagombaga gukandagira hafi y'ihema ry'imana ari umunyamahanga ihema ry'imana niyo yarinze rwa divantisi n'umunsi wa karindwi niwo hera cyane niwo tubwiriza ubutumwa bwa buri sabato ariko kugira ngo ikiza kihegere kuko icyumweru gihenge abapata n'abapadiri n'abati bose ngo bajye bavuga ngo n'umwisilamu aza bwirize ku rugi rw'abajura bafite ko menya iyo bibazo niko bazabakora ibyo bintu ntabwo imana yabyihanganira niyo mpamvu umusore umwe yagiye agafata icumi urumva akibona umwisilamu yinjiranye n'umukobwa w'umunyamahanga munyamagiye gusambana na we agasambana na we sibyo ngo mu gihe ahise yaduka muri nta n'ubwo kwa kundi imana yabazagisha inama mose ngo ngiye kurimbura oya ntabwo ari kwa kundi ibyagombaga kurimbura ahubwo imana yahise ishyiramo abamarayika batangira kurimbura abantu mu giga itangira kurimbura ngo ifata ahantu hose umuntu umwe gusa w'umurebe wagize ubwenge agasobanukirwa ko imana idakina hatangiye ko bose bari gushira kuko yibuke ko mose amanutse amanukanye isoko ry'amabuye yari ituye hasi asambura anari kuramya inyana kandi baramwemukanye izina mu maso yanjye yumva uburemere ayo mabuye atayahindukana abantu nawe yapfa yumvise amabuye atwaye yanditswe n'urutoki rw'imana arimo ntukice ntukagize izina mu maso yanjye ntukemere ishami kibaje bene abakatolika biba bikoreye mu majosi guhe yaravuze ati ibintu ntwaye birera nimpinguka aho kiri kandi ari igishushanyo kandi ngiye kubahana niyo atwaye imana irandimbo bihitamo kuyajugunya hasi abirukanka aragenda asaba imana yari yasize amegosiye n'imana imana yavuga ngo ndabarimbura nzakurindura ubwoko ariko kuko azi ukuntu imana iteye yagiye abwira abarewe bose ngo abarewe mwese munegere ko nawe ari umurewe abarewe n'abaki ntibabage bakoraga na kuri kubera bagabura imitsima barya ya mitsima bayeza n'ibyaha by'abantu babakoraho ibyaha babakoraho nko kubwiriza ubutumwa ni umwese kuko natwe tukaba atanga n'imana kugira ngo arebe kwa kuntu tugira ngo mwiza n'amategeko y'imana n'itatu atari gusa n'icyaha gusa nacyo sibyo nuko mose ahamagara abarewe n'ibandi bene babo umuyobozi niyo yambaye inkota yinjiye mu ihema rya mugenzi we yica umuturanyi we yica umuvandimwe we mu bice mwicane imana nibona ko ntabwo yari yataye umutwe mose nimwicane buri wese igihe yica umuvandimwe we wenda hari hakurya bateze nyine bose bagaragara mu ikanzu y'ibara ry'umukobwa ariko ubwo imana yageze ngo bamaze kwica abantu bagiye mu bihumbi bingahe benshi imana yabageze mu ntoki kuko yafuhiye nawe itegeko ry'imana irangije imushyiramo ibashyiramo umutima wo kureka gukomeza kwica ariko uwo musore amaze kubona ukuntu umujye uwo musore wubaha imana w'umurewe amaze kubona uburyo ubwo musore w'umwisiraza n'ibindi uwo mukobwa w'umunyamahanga kuza kumusambanira mu nyamahanga kandi ubwo leta yatanze uburenganzira ngo abakobwa musambane muri uru rwanda ndavugiriza kuri kamera y'u rwanda ivuga ati abakobwa mushaka bigende musambane kubera impamvu kanaka abatuwe n'imana babikora batite bavuga ngo perezida wa repubulika bakiroha mu busambane ariko turabibu perezida wa repubulika w'igihugu hano turabwirinze ngo ndashaka ikindi kandi kikatwereke n'izindi mpano ivuga nkubwije ukuri ko wabona abantu batazi imana babikoze babikora nk'uko bavuze ngo abantu bakoresheje jenoside nk'aho babatekereje bakajya mu bantu bagatema urumva ko ari ikibazo gikomeye ngo leta yavuze niba leta ivuze ngo mwice isabato mukurikize icyumweru abantu biroye mu cyumweru bajye kugikurikiza urumva ko ibyo bintu ntabwo imana ishyigikiye nubwo leta ya repubulika bivuze nawe ni umuntu kandi na yesu ni umuntu ese umunsi igihe yesu yatungutse bazamubwira kandi ko na yesu ari umuntu azavuga ati wowe woheje abantu wategeka gukora ibinini bica isabato bashyiraho icyumweru noneho nanjye icyo nshaka ni ukukwereka ko ibyo wakoraga wowe ubwawe nawe ugasuzuma akantu ugiye kwibaza ntabwo perezida w'igihugu reka ko aba ari umuntu yesu yari umuntu ajyanwa mu ijoro nyine ngo perezida w'igihugu niwe ajyanwa mu ijoro harubaye ibyo rero byo kuvuga ngo ngo bazifatanye na papa bahatire abaturage babo babatoye kwica amategeko y'imana kandi umutimanama wabo wagira ngo kwica ibikorwa by'imana ni icyaha ni ikosa rikomeye urumva abantu baretse ibyo banezezaga baretse ubusambanyi baretse kwiba baretse kujya gute urashaka ko bica isabato ubona ko ufite imbunda urategeka urumva ibyo bintu mbwira ni ukuri sibyo niyo mpamvu umusore w'umurewe yagiye agafata icumu agatera wa mukobwa na wa mukobwa baryama bari gusambana basambanye imbere y'isanduku y'imana hafi aho mu mahema y'abisirayeli ni nko kuvuga ngo icyo cyumweru kukizana mu badivantisi ni ibintu bibi cyane ni ibintu bizira urumva kubwira abadivantisi ngo bajye gusenga ku cyumweru bafunge insengero ku isabato ngo bw'iteka ryose bw'iteka ryose ni ikizira urumva umurewe arangije afite icumu muri wa musore birahinguranye n'umukobwa hasi bifata ku butaka imana yavuga ngo noneho mbonye umuntu ufuhira amategeko yanjye ku bw'ibyo ngibyo mu gihe ni hagaragara ariko ubwo yari imaze kubakindura yaba amazi urumva yamaze kubakindura yaba amazi sibyo? Icyo bivuze rero, amategeko y'Imana arubashywe kandi atinze mu banyazi, ariko mu batayazi bayafata nko bakora ibyaha no mu mazi, urumva? Ariko bitandukanye n'ibigiye kuba ku bantu batazi isabato, sibyo? Yesu yavuze ngo ntabwo ari isabato, urumva? Kandi yaje mu isi, abirirwa banditse imisaraba mu gituza cyabo ko bazi ko Yesu ari umwami w'isabato kuko yateza isabato, urumva? Abari abantu bose b'abarokore bari aho ngaho bibaruma ntabwo Yesu bakimeze nk'uko Luteri yari ameze ataramenya Yesu atarinjira ahera cyane, bo baracyagenda kuri sisiteme ya Yesu akorera ahera nk'uko ba Luteri bazajya mu ijuru uko biza mu cyumweru, ariko Yesu yamaze gushitinga mu gihumbi kimwe magana abiri mirongo ine na kane ajya ahera cyane, bivuze ngo yagiye hafi yari amategeko icumi y'Imana, abantu bagomba kumukurikira, abakurikira umwana w'intama ameze bose, nicyo rya somo rivuga ryo mu byahishuwe cumi na karindwi, urumva? Ku murongo wa cumi na karindwi kumanura hepfo, bivuze ngo abakurikira guturuka mu murongo wa cumi na rimwe kumanuka, bivuze ngo abakurikira umwana w'intama ameze bose, Yesu niba afite gukorera ahera ahandi abantu bazi icumi ariko bakaba bazazanyije nk'uko baruteye byagenze na ba Karubini n'abandi, bitandukanye n'ibyabaye mu gihumbi kimwe magana abiri mirongo ine na kane tariki makumyabiri n'ebyiri z'ukwa cumi, Yesu yakinguye urugi rw'ahera cyane akingurwa ahera, ahubwo mu njyewe ukingura nagiye ukinga ni njyewe ukinga nagiye ukingura, abantu bakomeza kuguma kwihambira kuri prinsipe z'icyumweru z'abaprotestani ba kera, bakunda gukurikiza ubutumwa Imana yahise yohereza ni nawe itinga wari umuprotestani w'umuntu, burya nawe yari umumetodiste nyine, bari baramuciye no mu itorero nyuma ko yakira ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu, kuko ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu bwatandukanyije abametodiste libre kimwe n'ababatisita, urumva? Batiringiraga yuko Yesu agiye kuza, bakomeje muri sisiteme z'abantu z'icyumweru, ari nabo bakomeje ubu ngubu bazavukamo abaprotestani babitwaza n'abandi bose bana mu Rwanda n'ababarutayiside bari bwo babeshya abantu ngo papa si inyamaswa, tinya umuntu umwe ufite PhD ngo papa si inyamaswa, kandi asoma muri Bibiliya Daniyeli azi igitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe neza, azi inyamaswa ye ko yakanari ari Roma, kandi ko papa yicaye ku ntebe ya Roma ntawahakana ko papa atari we uhagarariye ubwami bwa Roma, ko Yesu yavuze ko azagenda azabukira mwese bwagiye hirindwa nawe uhagarariye, kandi Yesu yavuze ko azatunga ku bicu ubwami bwa Roma bukiriho, bivuze ngo Rutayisire yita Yesu ko ari umubeshyi, niba Yesu yavuze ngo nzarindaza ubwami bwa Roma bukiriho kuko ari bwo bwami bw'ibyuma, nubwo buzaba bwarivanze n'ibumba ariko buzaba bukirimo, mwese nindi umuhagarariye, kuki atafungura amaso y'abaturage be yigisha b'abarokore bagitwaza, kuki atafungura amaso bariya bantu bose bihaye amadini bose kandi ntibabashyigikira mu mubwiriza w'ubutumwa bwabo, ariko bo ntibazi ko ayo mahirwe bahawe babwiriza abaturage babo bakamenya amategeko y'Imana cumi n'imwe isabato kandi batandukanye n'ibyaha. Umuhadeteri njye nkunda kubona abahadeteri ukuntu bashaka amateri mbanza bafite ibyaha bakunda kwambara amajipo ageze ku birenge kandi abadivantisi bakunda gushyiramo amapantaro, tuzirikane yuko ntabwo ibyo ngibyo ari bitanga abakiriya, ariko nshaka kwereka uburyo bakunda kumbaza ngo uwakora imyakirire Imana n'abagabo babo ntibanywe inzoga, sibyo? Ndetse banga n'ubusambanyi, wenda harimo abakora ibidasanzwe nk'uko abajezuwite n'injyana bose, ariko bariya abantu nibateza isabato bazarimbuka, kuko itegeko rya kane bakomeza kwica ishingikirizo ndaje gapfuye ku musaraba, ntabwo Imana izabahaga bakomeza kwica isabato, bivuze ko rero bariya babwiriza gutuma babo bakomeza kuboshya basobanukiwe, niba bavuga ngo ujyanaho undi minyago nawe uzajyanwaho umunyago mu byaje cumi na karindwi, sibyo? Ndashaka kubwira rero icyo nshaka kubwira ni iki, ni uko toleransi igiye kuba zeru kubera ko ntabwo satani akiri gukina n'imana igomba gukina, satani ashaka gutinga abadivantisi mu cyumweru, ubutinganyi ashaka gucuranga indirimbo ngo abakobwa b'abadayimoni boshye abasore b'abadivantisi kwezi cy'umweru, urumva ko biri kugenda bimera nk'ibyashize, sibyo? Ibyo rero nibyo Imana igiye kureba abantu bamaze guca twa dukonegisiyo bafitanye na Satani, kirazira gukomeza gukora ibintu nk'uko Satani akigiye, kuko nawe ageze ku munota w'umwe wo gushaka gusuzugura Imana ibyo ari byo byose, ni ukureba abari ku isi bose noneho udashaka kuyisuzugura ku mutimanama ayisuzugure ku itegeko ry'imbunda ry'umuyobozi w'igihugu rya Leta, Paris Agreement ni icyumweru, abari kubikora niba bize kubikora Paris Agreement ni itegeko ry'icyumweru, kuko inama y'i Paris yemeza ko hagomba kuboneka uburyo bwo kugabanya COD mu kirere, kandi COD mu kirere barangiza bati leta yasabye yuko isi igiye kwangirika, bigiye kurangira muri ya nama bakoze muri ONU na perezida wa Leta yagiyemo avuga iby'ukuntu u Rwanda rwateye imbere mu bintu by'ubuzima na mituweli, uweza yakumva ijambo ryo kuri YouTube ndetse kuri channel ya Perezida nawe yabishyize kuko yavuze ku Rwanda rwacije imbere tuwere neza ku sisiteme yose imeze neza ibyo avuga ni ukuri twese turabagana twize kuko leta twigisha kandi yaduhaye faveri zitandukanye nk'abatsinze kuganira bari kuko na leta niko byatumye iki sibyo ariko ikibazo conflict igiye kugira ngo iremere cyane conflict igiye kugira ngo iremere cyane ku buryo Imana itashobora kwihanganira ibyo bintu bigiye ku kandi Imana itashobora kubyihanganira iravuga ati rero mureke mbavure kuko uwo mburira arahitamo kuko nanjye nta yindi shuwa ndasigara Satani yaniyenjeho mu ijuru ndamureka sinahita mumwimura ariko igihe kirageze kugira ngo ibyo agiye gukora amaze mu jisho nanjye ndangize sisiteme zose mpagarike ibintu byose uko niba bimeze shati fo uwari wamwe tugiye kurangiza akazi kuri gufunga kompiyuta uhera kuri logo ukagera kuri shati dawuni ubu twageze muri logo kuko iriya season of creation yagiye gutangira mu kwa cyenda n'igitabo papa yanditse turavuga tose agashyira n'itegeko ry'icyumweru yanditse akigaragambya akuye n'inkweto aparitse amasezerano y'iparitse y'itegeko papa yakuyemo inkweto aziha abajezuiti bava i Paris akafi ari kubera inama bakora imyigaragambyo inama iri ko kandi abaperezida bari barimo na perezida w'igihugu yari ari Trump yanze kubisinya ariko nawe azabisinya kuko byanga byakunda nta kuko mu cyumweru muri Amerika byakwemezwa Trump atarasinya amasezerano y'i Paris yanze kuyasinya kugeza n'isaha ariko ntibishoboka ko azajya ageza igihe azatorerwa manda ya kabiri cyangwa se manda ya kabiri ngo aze kubisinya kuko isi yose igomba gusinya ari amasezerano y'i Paris kugira ngo babone uko bashyira icyumweru ku isi kandi gitegetswe n'igihugu kuko Greta ubwe yasabye ko muroni ko kubera ko future ntari hari bitewe na climate change sibyo twavuye mu mashuri sibyo twe turashaka ko mwese mwindi cyatuma ibi bya karubone bigabanuka umwanzuro wabaye kuzashaka umunsi umwe byibuze buri cyumweru abantu bajya bahagarika akazi nko kubona lockdown imeze imodoka ntizigende abantu bajya gushopinga kuko ngo gucyumweru ko batwika amashyamba menshi mu bihugu bya Amazon byo muri Amerika y'Epfo na hehe ngo abafite zanyu zihagarare ku cyumweru si ukuvuga ngo basenge ni ukuvuga ngo bahagarike abafite zose noneho abanyamadini nabo kuko bari ku isiri n'abayobozi b'isi na papa bajya kwihinga abayobozi b'igihugu ati ni uko rero natwe duhagarariye amadini mu bihugu mutubabarire icyumweru tuzikoreshe dusenga kandi abanyamadini bacu mudufashe kugira ngo babikurikize twe kujya tugira akavuyo mu misengere dusenga umunsi umwe mu itorero icyo ni igishushanyo cy'inyamaswa acyumvise leta iti noneho ngo muri abanyamadini mukamubyemeje n'abadiga barimo nyine babyemeye kandi nasenga gusa ati babyemeye dore babisinye perezida repubulika avuga ati uwabahagarariye abadive nyine babyemeye nawe atereho kashe boshye uhagarariye abadive ari umudive n'abandi ngewe imana aho yankunda hasi sibyo n'ibyaha birimo ndabizi nkubwije ukuri imana inyambitse umwuka wera nk'uko yankunze ntabwo nakora iki cyangwa nuko perezida repubulika yabisinye ahubwo rwanda asaba kandi ntabwo ndi umwanzi w'igihugu ngewe ntabwo nigeze ndwara ubutegetsi na perezida wa repubulika nk'uko abandi baba bari hanze bumva ngo bakayumva bumva ngo bande sibyo dore mu byose ni ibibazo biremereye gufata umuntu w'inzirakarengane ukaba wamwica cyangwa ukaba wamuhohotera ngo ni uko umutimanama we wamubujije kuko Yesu yavuze ngo nukora icyaha uzabura uwa Satani ugakora icyaha uzabura uwawe umuntu ahisemo Yesu agiye kugaruka noneho ngo nimwice amategeko y'Imana ku ngufu za gisirikare ibyo ni ikibazo gikomeye ejo sibyo ushaka kubwira ko muri Ezekiyeli igice cya kabiri ngo abanini bizakorerwa muri Yerusalemu ni ukuvuga ngo n'abanyigishwa n'iby'ubutegetsi igihugu bwawe biri kubakoresha nibo bazashyirwa ikimenyetso cy'imana bonyine nta kimenyetso cy'imana kizashyirwa ku bantu bose kuko meze ibyaha ngo abanyigishwa kubera umwese muri bo bazashyirwa ikimenyetso kandi ngo uhere ku basaza bo mu rusengero kuko batavuze n'abakuru b'ibihugu kuko batavuze ntubashyire ikimenyetso ngo ubatsembeshe inkota nibyo byakubwira bumva icyo tuvugangane iki ni uko imana yavuze ngo umuntu wese uzica isaha n'akabari kujya ntakabari kwicwa muri kuva igice na gatatu na rimwe ugomba kuba ku mirongo cumi na kabiri none bagiye kutwicisha isaha tukuki ku mbaraga za leta muri parisa bimenyetso ndasobanura nk'ubwo ariko parisa bimenyetso icyo baremereje papa yakuye n'inkweto banezereza abajezuwite ngo nimutayasinya ayo masezerano kubera ko isi igiye kuyibona care of our common home, which is the part of the Tosi, our Zulu Jews. We are senior, 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 Papa kwe mi mwetu lero nukua mbubu na amba hivye. Mwere mwetu zaale. Mwere. Awa jizu kiri ya lawa fatama paa kare. Baja mwuhanda la musinyo wa masedera no. Mwaya sinye nukuko. Bata yasini huku hivya kwa hivya kwa hivya. Bala yasinye. Rale mambo mwuna mwe kwa data anda tu. Aika masedera mwe pari sinye kwa hivya kwa hivya. Mwuna mwe kwa data anda tu wa ministri. Sivyo. Mwuna mwe kwa data anda tu wa ministri wala yasini. Masedera mwe pari sinye kwa tuje kwa hivya kwa hivya kuri Google hano umutenya kureka uburyo perezida Afrika bose mutukomba kwishya mu bikorwa ngo amasezerano muri Paris. Kandi si wowe nino bivuga uya na perezida bose ni byose barabivuga kuko ntibazi ubuhanuzi ntabwo babwiye ntibashobora kwicara ngo bige ubuhanuzi reka niba barashyizemo mikoroci kuko mikoroci kuri umuntu wamukontora agakora ndo ariko bagakwiye kuba basoma ibiriya kuko babazi kuko niba bishyikiriza ngo Imana niyo ikabara akwiye gufata biriya nabo bakayiga ku gitabo cya Daniyeli bakiga n'ibyahishe bakamenya yuko papa ari we nyamaswa yo muri Bibiliya kandi Yesu yavuze ngo nzaza gukuraho ubwami bw'isi kandi nzakuraho inyamaswa ya Satani nese inyamaswa ya Satani niba ubuse niba Yesu na sesero bishya kuki se batumva ko baba baje mu cyanzu na Pilaro yararangiye ngo kuki batumva ko Pilaro titre yayo yari Pontifex Maximus Pontifex Maximus yerekana connection yo kuva mu bakereri b'abaromani no kuri papa ko nawe yitwa pontife of rome hafi tuzi ko akanya ngo tangara abapapa na leta kandi itegetse nuko rero amasezerano y'i Paris yavuze gutya ariko rero amasezerano y'i Paris amasezerano y'i Paris kuko mu Rwanda rwose bavuze ngo bashyire mu bikorwa kwereka neza se wayabura u Rwanda rwemeje burundu amasezerano y'i Paris wabonya Oktobre 20 iri nise umva reba titre duse duhinguka hano kuri Google wanditse amasezerano y'i Paris mu Rwanda June 2020 sibyo ugahita ubona kuri link yitwa www.fonerwa.org sibyo ukaba u Rwanda rwemeje burundu amasezerano y'i Paris yerekeye urumva noneho official gazette urebe nanone kuri minijisti gogo muri 2020 official gazette special of itariki enye z'ukwa gatandatu 2020 minijisti sibyo reba amasezerano y'inguzanyo noneho itegeko buya na Paris urabona ko irimo Paris must include Paris urumva hano muri minijisti muri sibyo none nano ngo ibirimo somebody somewhere up page minijiste amasezerano y'i Paris nayo hano kandi ngo urumva none urumva icyo tuvuga hano ni iki Paris Saint-Germain icyo tuvuga hano ni iki tugiye kureba ko yakopiriwe amasezerano y'i Paris kuko byanga byakunda hano ngo finerwa for a green resilient Rwanda green yo numva nanditsemo green saba green no kuvuga ngo ni itegeko bavuze ngo green saba isaba to itaxis no gushya hicyumwe ngo kugira ngo ihinda mu karere cyangire no kabashya ibyo bijyanye ni itaxis ni mera bagenda n'ibindi utubonye hano nanditse ngo Rwanda rwemeje burundu amasezerano muri Paris yerekanye imihindagurikire y'ikirere n'igihe sibyo mu kwiyuza website yabitwa ngo finerwa for a green and resilient Rwanda hano harimo amasezerano y'i Paris sibyo ibyerekeye amasezerano y'i Paris ngiye ngiye kubikopira ipesikinga kugira ngo abantu bazirebere ko banakabeshye ntabwo umwana w'imana bereyeho kubeshya umwana w'imana bereyeho kuvugisha ukuri sibyo iyi ni evidensi y'ibyabaye i Paris kugira ngo abantu babihuze n'itegeko ry'icyumweru n'indahita y'ikirere na Laudatosi ya papa avuga ngo tugomba kwegera ibidukikije niyo mpamvu itegeko ry'icyumweru rigomba gushyirwaho kandi perezida wa Afurika mu nama y'umwaka wa 6 ejo bundi akaba yavuze ngo tugomba kwishyira mu bikorwa ejo bundi batangira guhatana ukwezi cy'umweru bazajya kuri komponenti y'ibyo leta ivuga bave muri komponenti ya bibiliya abaturage batunze mu ngo zabo nuko baza kwicara isabato sibyo kandi imana yari yaravuze ngo inizo byayo tutunze ngo wice isabato natwe tujye ntakore kwicwa kandi yesu yavuze ngo azaza gukuraho inyamaswa utetse za papa za vatikani ngo azaza kubukura kugira ngo ibikore kandi ko azaza mu cyago cya kabiri ubwo si ibyago bitandatu bya mbere niba azaza mu cyago cya kabiri bitatu bya mbere bizakora icyo bigenewe bigenewe ngo abazamya inyamaswa y'ishashi cyane ko biri mu byaje cya cumi na kane mirongo icyenda kugera kwa cumi n'umwe kandi inyamaswa tukayibwirwa nuko yanditse mu byaje cumi na gatatu mirongo wa mbere kugera kwa cumi n'umunani harimo n'umubare magana atandatu mirongo itatu na gatandatu ni iki kintu cyahumura abantu amaso tugeze kuri finali imana igeze muri logo kamwe turabwiga ofu kompiyuta sibyo kuko mu minota mike iyo uvuye muri logo kugira ngo usubiza ritabura hajyaho shati dawe ugiye gushatinga dawe sisiteme zo ku isi satani ntacyo bimubwiye yibereye mu kirere sibyo abantu bari gupfira hano ku isi ariko nayo ibyo kiyo bimubwiye ko azamara imyaka igihumbi kuva kuri makumyabiri n'enye ejo bundi kuva kuri cumi n'eshanu z'ukwa cumi na makumyabiri na kane ejo bundi imana izarangiza sisiteme zose satani ntafunga imyaka igihumbi kugeza muri mirongo itatu na makumyabiri na kane kwizera yesu yavuze mu kinyarwanda tukageza ejo bundi kwizera bivuze yuko kwizera dufite sibyo twakwemera mu ijambo ry'imana kwizera tuzi imana ni tutarebye kubera cyane cyatangiye kuba kimeze kimwe mu kwa cumi na cumi na karindwi cyo muri daniyeli nikigera hagati hazashyira itegeko ry'icyumweru aho ni mu kwa kabiri ikibabaje ni umuntu batiste umunsi wa kabiri ubu ngubu ukimeze nk'aho atazi ko ibyo bintu byanditse mu ndimi nabo n'icyumweru bagisinye gutya batangiye kukibahiriza nibwo bazatangira gusasa imibiri y'imana niba bababaye byabyaranga bimwe byo kuvanga ku rwego kandi bazi imana zazabavuyeho mu mezi atatu n'iminsi cumi n'itanu wari uri mu kwa cumi makumyabiri n'ebyiri z'ukwa cumi bibiri na makumyabiri kuko niho amezi atatu n'iminsi cumi n'itanu biri kandi bikagwamo batangiye season of creation ku itariki ya mbere z'ukwa cumi na makumyabiri bagafatanya icyo bita creation sunday kuri kalendari y'agatolika ko icyo bita sunday for families for catholic families mu kwa kabiri handitse icyo bita sunday for event sibyo ni ukuvuga ngo batari fasitiri icyo bita season of creation urumva ni inama y'iby'abanyamahanga byose biba bifasitiye kandi batangiza icyo bita creation sunday imuvoma yo kurusha yo kureba ku cyumweru mu mwite w'icyumweru ashaka ariko kukiruhuka nta muvoma zindi akoze ngo kuko kizabyara aricyo kizatuma yatekwa n'icyumweru mu kwa kabiri cya cumi n'icyenda ni ku mwaka w'imakumyabiri bivuze yuko imana yatanze ubuntu bwa daniyeli ngo twige kubara mu kwa bibiri imara amezi atatu n'imwe cumi n'itanu biba biza mu kwa cumi ku itariki makumyabiri n'ebyiri z'ukwa cumi bibiri na makumyabiri iminsi amezi atatu ejo bundi mu kwa gatandatu imana imana ejo bundi yeretse umuntu mu basengaga mu matsinda imwereka ngo nshaka abantu banjye mu mezi ahari amasaha abiri uwo bari bari kubatirwa ni iminsi ijana na makumyabiri na minota ijana na makumyabiri ubwo reka dufata iminota mirongo itatu nk'ukwezi agahita abona amezi abiri ubu ku wa gatandatu kugira ngo kwa cumi urumva imana mu kwa gatandatu rero imana yongereye ku muntu ibyo mu gihe cya none uburyo rero yabaye abantu mu myaka ijana na makumyabiri imyaka ijana na makumyabiri n'iminsi ijana na makumyabiri ukagabanya mirongo itatu ukabona amezi abiri niko mu kwa cumi imana nanjye ubwo yongereye ku by'umugore wari w'imbogo w'imyaka cumi n'ibiri sibyo bikubye na magana atatu mirongo itandatu mu minsi ngo ni iminsi ibihumbi bine magana atatu na makumyabiri tumenye ko umunsi ingana n'umwaka imbere y'imana ngo ni imyaka ibihumbi bine na magana atatu na makumyabiri itorero rizaba rimaze ari mugongo kugira ngo ribare noneho kugira ngo umenye ngo rizaba riba ryari nibyo bita kwezi umuturo rero kuko ko hari ibyaha kuko abisirayeri byakorwaga mu byo bita guhongerera umutambira kwezi akazi umuturo rero ibyaha byo bakayobora kandi abadivantisi igihe rero z'ibyaha byabo si kimwe n'abo muri bo burundu umenye ko hari imbaraga z'imana ziba kubaza batisite mbere y'igihe ihagaze imyaka itatu igiye kuba n'ingororororo bivuze ngo hazaba kwezi ubuturo mu buryo bubiri kubaza batisite no kube no kubarororo yesu azeza ubuturo kwezi ubuturo ni ukuvuga ngo guhongerera ibyaha k'umugore uri mu bwonko kuzakorwa mu myaka ibihumbi bine na magana atatu na makumyabiri iryo turo ryatangiye ryatangiranye na nowa urumva akiri umusore kugeza ubwo imana imwinjije mu nkuge avukamo avamo ari wenyine wakiranutse imana ikora itorero satani agenda kuba ibyo bita kontakiti agenda kereya abandi bantu b'abanyabyaha ariko imana yahagurukije itorero rya nowa iyo rimara imyaka rero magana atatu na makumyabiri imana izeza itorero rero ni ryari muri Daniyeli igikorwa Daniyeli cye cyangwa umwari wa cumi na kane ko nyuma y'iminsi ibihumbi ijana na magana atatu Imana igeze mu iterambere bivuze iki babaze iminsi nyuma y'iminsi ibihumbi ijana na magana atatu bagwa ku itariki makumyabiri n'ebyiri z'ukwa cumi igihumbi kimwe magana inani mirongo ine na kane Yesu yinjiye amera cyane apana nubwo yavuze ngo nibwo ubutumbwe buzezwa ariko ubutumbwe ntabwo mu mwaka umwe burezwa ni porosesi yo kwezi ijyanye na jajimenti n'urubanza imanza zitangiye mu bapfuye zigere mu bakiriho niba izapfuye bapfuye barahari iminsi akaba amaze ubona ko barangiye ageze mu bakiriho nibyo niba ageze mu bakiriho bivuze ngo imyaka ibihumbi ijana na magana atatu bari bazi yageze ku itariki makumyabiri n'ebyiri z'ukwa cumi igihumbi kimwe magana inani mirongo ine na kane Yesu yinjiye amera cyane sibyo noneho kwadivatisi y'umunsi wa karindwi guhongera ibyaha byabo kugomba kurangirana nanone n'imyaka ibihumbi ijana na magana atatu na makumyabiri n'imyaka ibihumbi bibiri na magana atatu yo muri Daniyeli igice cya mirongo irindwi na cumi na kane ngo iyo minsi mwishire ngo ubutabera buzezwa kuri pariti y'abadivatisite rero n'ubufatira ibihumbi bibiri na magana atatu na makumyabiri n'itorero biri mu bwoko bw'imyaka cumi n'ibiri ugakuramo ibihumbi bibiri na magana atatu sibyo iyo ukora iyo minsi mwishira kuko bagiye gutira ariko ubwo ubutabera buzezwa bitagira amahirwe makumyabiri ubwo rero ni itariki makumyabiri n'ebyiri z'ukwa cumi nk'uko ariko yinjiye arera cyane nibwo makumyabiri n'ebyiri z'ukwa cumi n'abakobwa bazica barwaye kugaruza ndetse n'isukari ubuhanuzi abantu ntibabwire ko bateye icyo ntabwo nzi rero ni inyuma kuko barazitunze kuko bakeneye icyo bazitunze icyo twavuga ni iki rero tujya kureka abandi tunasohoye aha ngaha icyo twavuga ni iki ni ipariki sabimenti ni ibisate bibiri cy'umweru tujya bitinde bizaza kuko nikimaze ni girini n'imisaga mu gushyiraho uburyo bwo gusa umunsi umwe wo gusoza abantu mu byo bita kopu makumyabiri 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 na kabiri urabona izi za kopu bagenda bavuga ngo ni ubuzima kuva kuri zeru n'ibice bitanu ikagera kuri rimwe n'ibice bitanu nyine dogeresi yose kuko ngo yarazamutse cyane ibi ngibi byatumye papa yoroshye mu nzu n'ibyo yigaragaramo byatumye mu kwa gatandatu mu nama y'abaminisitiri bavuze ngo tugomba gushyira amategeko y'iparitse mu bikorwa no gushyira ibyo bicuruzwa nk'uko bizatangira no kwakira ngo bongere imbere nk'uko habagaho baba bagufi kapure kopu ni inama yo kugabanya sode mu gihe n'abagenda bakora nk'uko bajya bavuga mbere y'uko korona zose ziba ngo kapure be ubuntu kuri cumi cyenda gusa nta modoka zirimo kugenda ku cyumweru si byo noneho joro iki tureba ni igihe mu kubujyana kuko twabonye n'igihe mu maso urumva so rero ubu umwishi zacu ntakore kwicwa nk'uko twari tumaze kubisoma rero ntabwo uze kureba iyi aritike ku nteguza si byo ku nteguza linki ndayikoherereza uze gusoma neza wumve nk'uko ibibwirizwa biriho n'amabwiriza uko ateguye gusa aho ukandagaza aravuga ngo kanda awumve amajwi odiyo agaciro k'isabato isabato yera uwiyishe ntakabure kwicwa uzica isabato wese ngo leta yategetse ngo ni uko ngo bavuze ngo ngo perezida wa repubulika abisinye ntabwo aziregeza ngo perezida wa repubulika n'abaturage atuma inama azaza igiti cye ntazaza perezida suzanza kumurenga mu byago birindwi kuva mu kuku ejo ni ku wa kane bibiri na makumyabiri na kane si byo rero ibi ngibi muraza ku isomo ritanga irimo hejuru n'ibindi reka dusigaye tujye kuza ubuntu mu buzima kandi iminsi icyo ushaka no kureba turi isi noneho ko tuyobora tutate twebwe tubwire amagambo ariko nk'uko rero dutegetse kandi tumva duhatwa no gukora umurimo wawe nk'uko uri umuntu ufashe abandi ngo ufashe abagukunda bose kugira ngo dufate umwanzuro duhitemo ubugingo buhoraho kandi bavuga ngo tubutire ibicuruzwa ngo tubutire umuntu akanabujurira n'ibindi bintu abashobora kutureganya no kubishyiraho amategeko yabo n'ubukana urabazi kandi n'iyo banabikora nk'uko babishe nk'uko batwitse abakodesitani ukemera yuko bapfa ariko nta muntu umwe wahavugira mu bwanzuro cyangwa se utabyemerewe kandi ngo gukora ku musanzu wo kwambara n'ijisho ry'imana niyo mpamvu bagiye gutuma abantu bafata yesu babo bose bakagira ihumure n'abashinzwe utaratanga uburenganzira kimwe nk'uko wahumishaga amaso akabacika ntabwo umufashe mpamvu natwe tuze kuzakora nawe kwa kwezi kuko dukoreshaga ibintu bitanga n'umuriro bivuze rero dukunze kwezi imitima yacu ngo dukumishe isaha tuyabera ntabwo tuzayihakana kandi n'ubwo basanga ariko kimwe bagasaba imbunda n'amasasu n'ibyuma n'amazu uzahagarara ushikamye kuko asabye akazi ashaka ngo ibintu bashikamye nk'uko Daniel atanze ku gusenga bakamusenga ngo bone kandi ukabarokora bose kandi ijoro gusaba imbaraga ikomeye ntukarebera mu mwuzure n'abandi bose dukora mu murimo wawe ku isi ubuzima bwa zose iri mu isi abagukunda n'abafashe imyanzuro n'ibindi no kuzana na Yesu Kristo mu wacu. Gracias.